serigne bi khadalahu wallahu mukhtaralahu neena moytu len fen dana waral rabbum yalla subhanahu wa ta'ala ngistal day waral delo jef rambaaj day waral nono jew day xoti sutura ci aduna ak ëlëk tubu sel day waral njegal go xamni bakkar lu ca top moytu lepp luy waral lor day waral ak mucc ak jamm tub bakkar yu magi ak yu ndawi day waral njegaluk sunu borom subhanahu wa ta'ala taqo yu wari ak yiñu sop ak yu dogan yi ak yu dagan yi day waral ak njub te ak njub moy karama gi gëna mag gaday tere yi moy gaday gi gëna mag te moy waral ngeeramul sunu borom lu mag la lol mi ngi ci xatu 133 ci jessaw sakkor batay.